radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste nshimiye imana Ikiganiro cy'uyu munsi ari nacyo cya mbere cy'uyu mwaka wa 2023 mbifuriza kuzagiramo amahoro ndaha ubunani ababyeyi babuze umwana mu mwaka w'1994 uwo mwana yitwa Kayitesi Godanse akaba umukobwa wa Rufuranya turashakisha abana baburiwe irengero bakomoka mu Rwanda no mu Burundi uwo mu Burundi yagaragaye bwa nyuma ari muri leta zunze ubumwe za Amerika turumva umuryango we twumve abamwakiriye kugira ngo tumenye irengero rye mu Rwanda havuye abana babiri muri 94 uw'amahoro Vanessa na Ntacyurutimana Jules bajyanwa muri Canada imiryango yabo irabashaka turashakishiriza mu babikira bajyanaga abana muri Canada turebe nuko bavanwaga mu Rwanda tuganire n'umwe mu babateguraga Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga kwijwi rya Amerika ikiganiro kibimbuye umwaka nababwiye ko mbaha ubunani ndabuha ababyeyi mwese muza munsanga mushaka abana banyu mwaburaniye mu mahina ndabuha ababyeyi babuze umwana witwa Kayitesi Godanse batandukaniye itumba ibutare bahunga muri 94 umugiraneza wamutoye ku muhanda wa tumba nkubi amumaranye imyaka 28 hari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Tabu Christine atuye mu karere ka Huye akagari karukira umudugudu wa Kanazi. Uyu mwana Kayitesi Godanse umufite kuva ryari?
Yewe mufite kuva nyine 94 mutoragura.
Wamutoye he?
Irango. Ibutare hano hantu hita mwirango.
Ndaharuzi mwirango ndahazi ubwo hari mu kuhe kwezi.
Nabwo nibuka ukwezi sinibuka ukwezi ariko ni muri cya gihe kiri cyane nyine namwe muzi
yego
kiri cyane akana kanyaragurika
kari gafite imyaka ingahe
nabona agasa nk'agafite imyaka 3 nuko kari kananutse ariko yenda yari irenzeho ubwo rero umwana tuguma ndamwiruka nkana tukambuka tujya ahantu bita Musange hakurya y'irango
yego
tuguma nayo hanyuma bikomeye natwe turiruka nka tujyana na za Kongo duhunga nyine kongera kugarukana n'ubundi agafite n'agafumi kakuze nyine ariko hari igihe nkareba nkagira agahinda sinzi umuntu wandangiye atyo rero andagiye atyo nyine bimubabaje nawe ku buryo umuntu areba umwana akamwibazaho arandangira ambwira ati byinshi ati binyandikire ku rupapuro ndareba ukuntu mbigenza nandikira agasaro yakambwiraga agasaro sinsobanukirwe jyewe ariko ubwo mvise menya ko ubwo yabitanze nyine
yabiduhaye ngushimire cyane nyemerere mfate kano kanya Madamu Tabu Christina ngushimire urwo rukundo wagize ugafata umwana ukamuhungana ukamujyana muri Kongo ukamugarukana mu Rwanda ukamurera Imana yamukomeje nawe ikagukomeza mukaba muri kumwe iza nagufasha kugira ngo ababyeyi be baboneke unyemerere nkubaze kugira ngo dushobore kumenya aho ababyeyi b'umwana bashobora kuba bari uburyo ndi bukoreshe no kuganira nawe gatoya mbwira wowe warutuye hehe muri 94
muri 94 nari ntuye i Musange hakurya y'uwo musozi wo wirango nyine
yego
ariko nkagangira na za Marcyazo na Ngoma kubera akazi naho nari ntuye ariko nanjye maze kugenda nyine nanjye natwaye abana iyo ngiyo muri Kongo mu majyamba byari byose bya Kayitesi biramutse bivuyeho natambuka n'icyo kibazo cyabo ngabo babiri
n'abana bawe nabo urabambwira nabo tugufashe kubashaka
n'abana mbere nyina wabo nyina twarabanyarapfa na se yarapfuye ubu nyine nanjye nijye nsigaye zigenza apfira
oya kumuri imana kuragiye yego abo bana babiri basigaye muri Kongo amazina yabo nayahe
umwe yitwa Ruiz Uwizeyimana
yego
bo bari bakuru rwose nyimba banariho ubu n'abagore hari sindizi undi yitwa Corodina iradukunda Corodina
yego
babiri twaburanye nyine nyimba ari imana yampaye ingurane ho kwa Isesi kayitasi ariko nawe numva mfite agahinda ko kwibona imfungu uko amaze gukora akibona akitekerezaho gutyo nubwo akunda guceceka ariko mbona ko ndareba nkabona agahinda dusa nk'abagasanzwe
birumvikana none Kayitesi umutora uravuga uti yari afite imyaka itatu ugere nabyo n'ukugereranya ntabwo yari azi kuvuga iryo zina rya Kayitesi niwe wari muhaye
iryo zina Kayitesi we niwe wari tubwiye ko yitwa Kayitesi Buda
yari abizi ubwo rero iryo zina yakubwiye ari ryo yego
ari muto yambwiye ko se yitwaga Rufurayi nawe ntazi ko yanarindiye no kugeza isaha niyo narimubwiye ntiyamenya ko yanarindiye
Rufuranya rishobora kuba ryo zina rya se
ryase iryo zina yararindiye nta kindi yambwiye ko se yitwaga Rufuranya n'ibyo ngibyo nta kindi ke nakubwira kuko nta byasubu
abantu bari bahungiye aho ngaho mwirango ukuri uwo muhanda ugana ku nkube abenshi bari baturukaga mu kahe gace ugereranije
buriya cyari igihe kibi abatutsi bitwa nyine nicyo gihe
ndasaba bumva radio Ijwi rya Amerika muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro kaburaga ndi kumwe na Tabu Christina umubyeyi watoye umwana mutora mwirango hitwaga Butari icyo gihe abo mwirango n'abahaturiye wabazi umugabo witwa Rufuranya waba warufite umwana witwa Kayitesi Godance warufite hagati y'imyaka 3 muri 94 icyo gihe yaza hano ku Ijwi rya Amerika tukamufasha kumuhuza n'umubyeyi wamureze mubyeyi Christine Tabu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa abanyarwanda bakumva muri aka kanya iyo mbonye intwari ndayirata nkayirata ku mugaragaro abanyarwanda bakuri ibikorwa by'indashyikirwa banyura mu kiganiro agasaro ka buraga mbavuga ibigwi nawe wabaye umubyeyi mwiza wakoze igikorwa cy'indashyikirwa urerera u Rwanda uwo mwana ndahamya ko Imana izamugororereka kugororereka muha abavandimwe abumva agasaro ka buraga muri kano kanya mwese muhanahana makuru ku buryo uyu mwana tumuhoza kandi mufashe gushimira Tabu Christina
murakoze cyane nanjye no kunezerwa ntazi nuko bizagenda ariko ntangiye kunezerwa
itangira unezerwe wakoze imyaka ibaye myinshi 28 urerera u Rwanda urerera uwo mwana rwose turi hano kugira ngo tugufashe kandi urukundo wagize no kumva yuko umwana akeneye ababyeyi kandi n'ababyeyi bamukeneye akeneye no kumenya umuryango akomokamo ntabapfira gushira ndasaba cyane kugira ngo babe bakiriho niba abo babyeyi be bakiriho hakaba hari abakumva niki wumva ushaka kubabwira babwire nk'amakuru makeya ya Godance uko ameze babwire ijambo akajambo k'urukundo mbere yuko ngusezeraho
kajambo k'urukundo nuko nyine ndamufite ariko mu gihe mba mbona bishima kubera ko mfite umwana w'umukobwa ariko ntabwo ajya kubagana nawe wagira ngo aho yakuriye azi uko ameze wati nta n'umwana mwiza ariko nje nikoye umutwaye w'uko yahebuye gahebura nubwo mari nanjye ejo bundi imodoka yari igiye kunyica mbona sinkwenda ndagaruka
iyo ntimba uzayivurwa n'Imana kandi n'abantu abumva Ijwi rya Amerika muri kano kanya ni benshi ndagushimiye kandi nshimiye uyu mugira neza wagufashije kugira ngo akutugezeho kugira ngo dushobore kukumva no kugira ngo tuganire ndagushimye cyane kuri kano kanyu ufashe kugira ngo umbwire makuru ya Godance Kayitesi nongere nsaba abanyarwanda aho bari hose wabazi umugabo witwaga cyangwa se niba kiriho na witwa Rufuranya wari ufite umwana w'umukobwa muto ya muri 94 ufite hafi hagati imyaka 3 nine witwaga Godance Kayitesi wahungiye mwirango rya Butare agahungana n'umugiraneza wamugendanye inzira ndende akamugarura i Rwanda uwo nguwo rero anyura hano ku ijwi rya Amerika tumuhuze n'umubyeyi Christina Tabu ngaho rero ngusezeyeho uri umugiraneza ugira amahoro y'Imana. Ikiganiro agasaro kaburaga mucyumvira ku isi yose kuri internet kuri waye 3 akadomo radio acuve wa akadomo.com no mu Burundi kuri shortwave kuri metro 1922 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndakira Isidore Bayubahe ari muri commune Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu Burundi arashaka kumenya makuru ya mukuru we Ismael Barakamfitiye yavuye mu Burundi dore hashize imyaka 27 yagiye kwiga mu Misiri. Nyina aracyamutegereje. Isidore Bayubahe ari ku ijwi rya Amerika.
Isoye umuvukanyi wanje mukuru wanje yaje muri Amerika igihe kinini nyakuva muri 1995.
Yego.
Ni ukuvuga icyo gihe yaje avuye muri Egypti. Icyo gihe rero aza ashyikira muri Texas. Twebwe twarumva amakuru yuko ahari ameze neza tawasi. Ariko kuva muri 2005 twasubiye kumva amakuru yiwe yuko yabagihari canke ibyo byamubayeho.
Uwo mukuru wawe yitwa nde?
Barakamfitiye Ismail.
Kuva yava mu Misiri akagera muri Texas mwarandikiranye?
Okay, igihe kimwe yarigeze kwandika aradusuhuza nyene arandika amafoto yiwe. Nubwo ngo amaze gushika muri Texas amakuru yiwe twayumva ku bantu babitubwira ko ahari ameze neza tawazi. Aho uje giye twasubiye kuganira nawe byarangiriye aho.
Ajya mu Misiri muri Egypt yari yagiye kwiga?
Eh.
Yari yagiye kwiga iki?
Idini ya Islam. Cyo gihe bagenda bajanwa na idini ya Islam.
Hanyuma ajya muri Texas se naho yari yagiye kwiga idini ya Islam.
Oya, ngira ngo yagiye gushaka ubuzima nyene nkuko bisanzwe abandi bose bagenda.
Muri icyo gihe mwandikiranaga aboherereza amafoto yari umuntu ubona washatse wakuze ufite urugo cyangwa se yarakiri ingaragu?
Yarakiri ingaragu nyine yari umusore na rugo yarafise nyine yari uko nyine.
Niba ari mukuru wawe ushobora kubuza imyaka ye yavutse ryari?
Yavutse amene fusa sultande.
Okay, muri 72 ubu kuvuga yuko afite imyaka 50. Mufite ababyeyi?
Mama, papa yarapfuye nyine we yapfuye kera 90 niyo
yapfuye mbere yuko mukuru wawe Ismaeli ajya mu Misiri. Umubyeyi wanyu muri kumwe yitwa nde?
Yitwa Nakwikwi Ana Mari.
None nta bandi barundi uzi muri Texas? Muri Texas hari barundi benshi. Ntabwo wigeze ushaka kugerageza kugira umurundi utuye Texas wabaza uti nta makuru ya mukuru wanjye mwamenya?
Okay, bariho. Hari umudamu yashikiye ko yitwa Era. Uwo Era ngira ngo ushobora kuba mumwumva, ndabaye nimero ziwe twaravuganye nyine vuba nyine mu mwaka. Niwe yashikiye ko nyine avuye mu Misiri. Arahaba nyine aransigura uburyo yabaye, arambwira ngo mwene wanyu yari umwana mwiza, yabana n'abana banje neza, anera nk'umwana we wanje. Rero sinzi ukuntu byagiye kumugendera arahava, agiye kuhava ntitwasubiye kubonana. mugo mu nyuma ndiko ndamubaza aramurondera aca ku bantu nyine bo bagenzi biwe abitwa basarumo bo bakongomani aravugana baramubwira ikintu yare yabuze sinzi rero ikintu yakoresheje nyine uburyo kiye yabikoze sinzi ko yabikoze arambwira ngo mwene wanyu ariho ambwira uko nyene acansaba amafaranga ngo rero ngo zina amafaranga ngo mwene wanyu nguzomubonye ngo kugira ngo muganire ngo ngubisaba amafaranga ngo urabona ngo ubundi mu kazi ngo mandiko nakora akazi kiwanje ngo siko kazi nawe ndiko nakora ngo zina amafaranga ndamubwira ati mama wowe uri umubyeyi wanjye uri nk'umubyeyi wanjye ujya mwene wacu yabaye iwawe neza nta kintu yakonone natwe mama afanya agahinda imyaka ni myinshi kuva 94 ntarasubira kumva ijwi ryiwe ntazi no kwasa ahari adahari abyumvuga twashaka mudufashe mama azotuma apfa yumvise yuko umwana we bavugana niba ari ikibazo yagize cy'ubuzima nacyo ubwo twumve ko hari nta kibazo ngo yango nivyo nkubwiye nyamu mama yitwa Era bavuga yuko misezi yatwara ya Lydia Sporant mu wabadamu afite no nishira mu gihugaruka atwara kuvuga ngo rero araranka nyene camvuga ati sawa reka ngerageze ndabe ku bandi bantu bumfasha niho rero naronka zino nimero zanyu camvuga ati raba avugana no umenyesha makuru ari Londres kugira ngo wumve ikintu yagufasha kandi
bayubahe urambwira ko uyu mudamu uyu murundi kazi Era uvuga ko afite amashyira hamwe y'abarundi bo muri diaspora yubora urumva n'umuntu uzwi ariko urambwira ko yagusabye amafaranga kugira ngo agufashe kuguhuza na mukuru wawe
cyane yambwiye ngo amafaranga mbere icyo gihe yahise ambroka ndamubwiye n'amafaranga afise twe turi bakene papa yarapfuye amafaranga twaronka muri imisezi ubu ntibwo yakiyaduha twarakuze ariko nta buzima bwatari dufite kuburyo bwuko twoguha amafaranga yo kurondeza umuntu ariyo muri Amerika
yari yagusabye amafaranga angahe
bo ni ukuvuga ngo icyo gihe nkimubwira ko ata amafaranga noronka yahise amupira telefone ntiyasubiye kumvugisha ibyo yagenze uko
Isidore bayubahe urakoze kuza ku ijwi ry'Amerika ikiganiro agasoro kabura gakutwitabaza kugira ngo tugufashe gushakisha mukuru wawe niba mukuru wawe barakamfiti yakumva muri kano kanya aho yabari muri Texas yabari muri Oklahoma cyangwa se mu yindi leta ya leta zunze ubumwe za Amerika niba akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mu munota umwe
murakoze cyane kino mubwira nuko tumukumbuye azigiye kimenya tutamubona niba hari yotwibwira ko hari hanyuma akaganiriza mama n'umuryango wiwe muri rusange ko inuntu cyangwa inimba iri mu kumwica wowe mama avuga ngo imana yomfasha nkapfa numvise umwana wanjye naba mpfuye neza ubureyi asa nk'uwishwe n'inuntu kandi twabasaba ko nkamwe mugire icyo mudufashije kugira ngo natwe tugire amarira agabanuke kubera ko umuvukanyi wacu yaba yabonetse yego gutyo imana yabikoze kandi turabashimira kandi nawe turabashimiye ko mwatwakiri kemera kugirana ikiganiro natwe imana ibaheze gihe
urakoze cyane kuba waje ku ijwi ry'Amerika umubyeyi umunkomereze umubwire yuko tuzamufasha gushakira umuhungu we utiyo ntimba mubyeyi ntikuganze akomeze ategereze yizeye ngaho rero nawe Isidore bayubahe ugira amahoro
murakoze cyane
agasaro kaburaga
tumaze kumva amakuru twahawe na Isidore Bayubahe twashatse Madame Ella Uwimana wakiriye Ismail Barakamfite yageze muri Amerika na yahe makuru amufiteho magingwa ya nubuhe bufasha yahaye umuryango we ku kihe kiguzi niba ari hose ari hehe nahamagaye Madame Uwimana Ella atuye mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas mu majyepfo ya Amerika Allô?
Allô?
Oui, nabugize mu pfasoni amakuru yanyu?
namahoro
muramba barira mba telefone kare mu gitondo ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika.
Ego me
ndi mu kiganiro agasaro kaburaga. Nari mbahamagaye kubera ko hari umwana w'umuhungu turimo kugerageza gushakisha witwa barakamfitiye Ismaili.
Ego
bambwiye yuko igihe yageraga aho ngaho muri Amerika mwamwakiriye murabyibuka umwana muramuzi.
Ego
none amakuru ye mwamwakiriye gute yari muntu ki?
Nibande bari ko baramushakisha biwabo.
Nabi wabo bamushakisha.
Abo banyuzeho uyu mwana yari umusore apfa mu ntara ya Ngozi ngira ngo ni komine gashikanwa.
Yego ni komine gashikanwa.
Eko yabwiraga hanyuma kubera nageze ngaha mu 98 hanyuma yaratuye aho dutuye kubera nanje ndi umunyengozi ndavuga nti okay ugeze mu biwanyu rero mwana tumufata nk'umwana araba muhiri wacu hanyuma arava aho twabaga agenda kwimukira mu yindi leta yo muri Minnesota aragenda gukorayo amara y'igihe hanyuma ubuzima buramukubita aragaruka yatakaje akazi hanyuma araza agera muhira ariko yaje umenga urundi bintu by'abasore yari yafatanye n'abandi basore rero nyimba bakaguma bagenda nyimba bagiye mu biyayura umuswe mba bagira gute ntabyo nzi ariko umwana ukabona ubwenge bugenda umenga ntibugenda neza aho o araguma muhira turamutunga kugeza muri 2005 niho yava ngahi wacu aratwandikira aratubwira ati rwose mwatubereye inshuti mwambereye inshuti munyakira nk'umwana atariko ubuzima ndimo ntabwo nabangibana nabo ati rero njewe ndagiye nje kuraba iyo nzoba aragenda yimukira mu yindi vire yo muri Dallas na Fort Worth ni muri leta nyine mugabo ni namasaha nuvuye aho tuba aragenda rero abayo bamwe baratubwira ko yarigeze yarabaye no mu homeless arahora nahaba amurara hoyi turamubwira ntabwo wagaruka ngo yarabwo nakongera ukaruka kubera ingeso yari afite nyine yamaze kwinjira mu bintu by'ibiyayoro umutwe ngira ngo hanyuma atangura nimba ari ibintu by'inzoga bakazabara akama ya ngo akanywa kaboregwa sinzi ibintu byinshi nagenda numva ntogira kuko nazambaza abantu nkabwira abantu bamudutorera baravuga ati yo ugiye ntiwe ukimushora yabaye murarahoyi no kurara mu nzu sinzi ko yasubira kubikwemerera mugabo kubera ava iwacu 2005 ntigeze ahindura adresse kuko yaciye bumuhomo yaciye bumurara aho ntiyagira adresse donge adresse ya nyuma yari afise yari adresse y'iwacu nubu baramurukira maketi aza usanga bamwishuza aho yagiye amafaranga afatwa aja mu gasho akapfa yatarishe imiduga akagira impanuka ntarihe n'ibyo bintu usanga babarungika hano tiwe rero barampamagaye mwene wabo arambwira ngo sinzi umuntu ngo yababwiye kuko narinda muzi ndamubwira nanje ko ndamuzi barambara ngo bafashe kumushakisha ndagerageza ndahamagara polisi turonzanye nk'umuntu yatakaye ndahamagaza aho hantu yahora aba arambwira ko atawe kabisa hama barambwira ati wahamagaye nabwo ariho ati nukuro ndizanye nimba yaratakaye niba yaragize iki ariko abamuzi bavuga yuko nyine ibyo bintu by'urwo rumogi yimbayebara yararunywa kanarucuruzaga ariko yigeze kugira ikibazo rero n'uwo yarucururizaga cyangwa abo barusangiraga rero simbizi hari umuntu umwe yigeze kumbarira arambwira kubera nawe nyine yari umuntu nyine w'inshuti zacu nawe nyine yari yarimukiye kuba aho hantu babaga ngo yamubonye ambwira ati we ambwira ngo baragerageje ngo baramugurira itike kwabwira ko atashe i Burundi harango baramwohere baramuhaye itike kugira ngo agende i Burundi ngo kuvuge igihe nta bibanze niba yaragiye niba atagiye nabo niyo nicyo gihe bamuheruka nayo makuru ya Ismaili
mvugana na murumuna we Isidore bayubahe koko yambwiye nk'ibyo umbwiye yambwira ko wamwakiriye nk'umubyeyi kandi ukamufasha ko nawe yagufata nk'umubyeyi ariko araho yageze uvuze ibyo byo kugurira kugura tike araho yageze arambira ngo waramubwiye ngo ntabwo wabona umwanya wo kugira ngo umufashe kumushaka ngo nimba bishaka aguha amafaranga umufashe ibyo ni ibintu yavuza beshya cyangwa kuko warukeneye kwa guha inkunga
amahera na ya mwaka ngo yakureye umuntu burundi afise amafaranga
nanjye byari byanyobeye
wowe turumva nuko namubwira yuko nagerageje kuno kose shobora nkamubwira ko atabundi buryo twarondeza wakaguma agira ndamubwira nibo bishaka rero uzarondera amafaranga muzarondera uburyo mukora ubushakashatsi umva ino maze guhamagara polisi kubisanzwe bafise anuza ama information yose narahamagaye kugana barabibura mbaro ntabwo naza kumara imisozi ndiko ndavuga ngo ndondeze umuntu
birumvikana
gusa urumva kubera nk'ayo makosa yose amwagira biragoye kugira ngo ube wa motora urumva nta wumenya nuko ibintu byose byaba bimeze ntabwo bifuduse nje ndamwereka muri 2005 polisi bambwiye ngo igihe ni kirekire cyane nta n'icyo banabikoraho cyane ntacyo babona
ni ukuvuga ko polisi y'Amerika iyishakishije igashyira izina rye muri icyo cyuma kibika amakuru ntabwo babona izina rye ntirizamuka ntibaribona
ngo ntabwo babona hari urumva ko yari umuhomorezi utagira hatuye ntiyagiraga aderesi none se ntaragerageje biranga urumva nari gucamara ari igihe cyose ndiko ndarondeza umuntu nkabivamo
oya birumvikana none mu mabaruwa ugenda ubona bamwandikira hari ibaruwa ya nyuma bamwandikiye yaje aho ngaho yanditswe muhe mwaka
ahubwo nubirahari yarayije nyimbarege yahece
noneho iyo yarayije wayifunguye
sindana yuko
wambabarira ukayifungura niba iri hafi iyo bari ukayifungura tukayirebana nkakubwira icyo nishakira nkakubwira impamvu nibwo nkubaza ibibazo yifungure ndakubwira
mubaba baye kabisa ko arabaye uwo mwana yarambabaje rwose mbaza rehe
iyo baruwa niba uyifunguye yoherejwe nande kuri adresse y'uwo uyohereje ninde wayohereje
adresse yavuye muri Medstar Mobile Healthcare
itariki yandikiweho ni iyihe
December 19, 2022
rebaho kuri subject baravuga iki ku impamvu iyo baruha
avuga ngo Dear Ismail Barakamfitiye on behalf of Medistar Mobile Health Care, the emergency and non-emergency ambulance service provider for 15 cities in Tarrant County, Texas. And I want to get a Mahamu Yahoraba. We are writing to inform you that we recently suffered a cyber attack affecting portions of protected health information for individuals we have served, which may have included your information. On October 20, 2022, we experienced issues with our network system. We promptly investigated and determined that a third party has accessed our network. MediStar is providing its notice to give you no more information on what happened and what we are doing in response. Okay. Ariko baramubwira yuko hari abantu habaye abantu binjiye muri sisteme yabo bakaba baragize bashobora kuba barashitse amaboko kuri information z'abantu kubera nawe ari mubo bafashije muri kera bariko muinforma yuko ama information ashobora kuba yaribwe renje bari kuvuga mu byo bavuga
yego iyo baruwa birumvikana yanditswe mu kwezi gushize ariko abayanditse kubera ko bari bamufitiye amakuru y'ubuzima bwe bakabimenyesha ni ngombwa ko ayimubwira nagira ngo ndebe niba bashobora kuba bazi ko ariho akiri ariko yarahabaye ariko ntabwo ariho akiri kubera ko yarahavuye aza kuba iwawe arongera ava iwawe aho yagiye n'ubu ntihazwi ni ukuvuga yuko adresa ariho na nubu nta uyizi
iyi adresa yavuye ngahi wacu agenda muri 2005 kubyo giye nigeze ahindura adresa naje tuma ikintu cyose bibonekana muri system zerekana ko atuye hanga ariko urumva yuko ije muri Tarrant County aho nyine yaratuye mugabo ntigeze ahindura adresa urumva ko hariho yavuriwe yagiye urumva ko yagiye na ambulance
muyandi mabaruwa wabonye nta baruwa wabonye isa naho imwandikiwe vuba ku buryo dushobora kwemeza nko mu myaka ibiri ishize yaba kiriho
oya hagiye kirekire
nta nimwe ufite yerekana ko yaba kiriho
no nta nimwe berekana byose berekana bavuga ama ibintu yakoreye hariya amakosa yakoreye yo gisusanga aramahera yo muri Scotte aho baje kugenda kwitaba muri Sentare n'igishure ni ngo muri za 2008 za 2009 sinibuka nuko ari 2009 nabwo nibuka cyane ariko n'igihe kirekire kabisa ataboneka nanje naguma ndaba haraba yuko bari ama service n'ibura ibintu bibo yarakoze vuba ntacyo kimwe cya vuba kitse
none abo barundi bakubwiye ko bamufashije bakamugurira tike
n'umukongo
uwo mukongo yitwa nde kujya numve nimba muzi hari abakongomani b'inshuti zenzi b'abayisilamu banagaho ngaho muri Kongo muri Amerika
uyu wundi si umuyisilamu nawe nyine ntiyabaye yakoze ibyo akorana n'abana be ariko nawe nyine atuye ngaho niwe twahora tubiganira ko kubera yabona uwo mwana yari yamubonye hano atuye aha ageze hariya baramufasha umufamiye yiwe kubera bari bamuzi ko ari inshuti yacu hama rero umva usanga sinzi
ariko niwe wakubwiye ko yamuhaye amafaranga yatike kugira ngo ajye i Burundi
oya yambwiye gusa ko bari kubarara ngo bamuhite ikisimenye avuga ko ngo yagiye mba ntibaze ko yagiye nuko atagiye
nimba bataramuherekeje kugira ngo bamugeze ku kibuga bashobora kumuha ayo mafaranga akayakoresha ikindi ntawamenya aho yagiye
ntabwo bamuherekeje ntawamuherekeje kubera yuko bari bababajwe n'ubuzima yari arimo baramubwira ati reka ahuko ugirire ubugoryi hano umutahe iwanyu
ubu se umaze kuvugana na polisi umaze kuvugana n'abantu b'inshuti ze bari bamuzi nawe ugeranyije gushaka abanyengozi aho ngaho muganira iyo mutekereje mwumva Ismayeli akiriho mwumva Ismayeli yabafunze se mwumva Ismayeli yaraburiye hejuru ya Atlantika agana i Burundi umuntu yamushakiraye
icyo kintu jewe ntacyo nzi kabisa ntacyo nzi na byaramburiye nicyo bituma ntuze ni uwo mwene wabo namubwiye njyewe aho ngeza nta bundi bushakashatsi nakora
ubu se uyu mubyeyi we afite nyina witwa Mukakwikwi Anna Maria n'umukecuru amaze gusaza bambwiraga yuko afite agahinda intimba y'umubyeyi yumvikana ku mutima avuga ati umwana wanjye ngiye gupfa ntamubonye ndacyakomeza gushakisha ariko se nkawe n'ubundi aragushimira ko umwana we wamwakiriye nanjye gushimira ko warakomeje kumufasha nanubuka buke dufasha kugira ngo tumubone ariko wanagerageje gushakisha kugira ngo umenye irengero rya uyu mukecuru ni iki wamubwira nk'umubyeyi wamurereye aho bigeze magingwa ya ni iki wamubwira kugira ngo umukomeze
ibyo narabibwiye uwo muhungu wenda aramubwiye twaraganiriye byinshi sinzi nimba bakomeza kurondera datsi kuko igihe ni kirekire ntabwo namubwira ibikintu kwihangana nk'umubyeyi twese twamuburiye hejuru ntacyo tutamukoreye pe abantu bose barabizi
Uwimana era rero ndagushimiye cyane kuba rwose wamfashije kubona amakuru y'uyu mwana w'umuhungu Ismail barakamfitiye iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ugira amahoro y'Imana
murakoze cyane tuzakomeza kuza turora abandi twobaze tubaga
yego
ariko urumva igihe ni kirekire umute w'amakazi kumubwira kwihangana agakomeza gusenga kuko mani kore bitangaza mwebwe murabamenyesha makuru mukomeze kuzamurarangisha mu radio yose anyuranye
nibyo turimo dukura hano ku ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaruka buraga ndizera yuko ijwi ryawe rizagera kure kandi ko iby'Imana bimenywa nayo gusa no gutegereza ariko urakoze cyane amakuru duhaye ningira kamaro nongere nkwifurize umusimiza madamu w'Imana era
agasaro kaburaga
tujye mu Rwanda mwaka w'1994 abana babiri uzabaho Vanessa na Ntakirutimana Jude bakomoka ibyumba bajyanywe muri Canada witwa Bazizane Odette arabarangisha ni nyina wabo wa Ntakirutimana uw'amahoro akaba umwana w'umuturanyi ari mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondore umudugudu wa Bukamba
Wendi no muturanye duturanye
None se muramukazi wawe ni wakubwiye ngo uzamurangishirize uwo muturanye yaragutumye kubera iki ari ubarangisha
Impamvu rero muramukazi wangi we amaze kubyara uwo mwana yitaba Imana
Yego
None impamvu ndangisha no waturanye nuko ababajyanye bohereje ifoto bari wabo bana bombi niyo ngiye naboherereje
Ababajyanye ni bande
Ababajyanye bajyanywe na Serge Sirene na Serge Colombe baba Canadienne.
Abo babikira babagahe babakuye hehe abo bana.
Ababikira rero ubundi babaga ibyumba muri mu ishuri ryari hari ryari sosiyali muri groupe scolaire na Notre Dame de Bon Conseil.
Yego.
Noneho bakora bari mu Nkambi bakoraga mu Nkambi Rusine.
Mhm.
Niho babakuye rero babajyana ka Kivu.
Uyu Sero Gislaine ndaseri Colombe akazi kabo kari gushakisha abana kwari gufasha abana bakoraga iki muri zo nkambi
Ubundi nyine bari ba bigisha ga muri sosiyali nababikira ba Canadienne bo muri sosiyali
Yego Yego
Noneho rero ubwo baje gufasha abo bana gushaka abana bakajya ndetse bapfuye batagira kiburira batagira gutabagiye babo basize
Mhm
Bakabajyana rero kakiru akabashyirayo bakabafashirizayo intambara rero iteye muri 1994 bahita babahungisha bajyana muri Canada
ninde wakubwiye ko babajyanye muri Canada
wabimbwiye niwabanaga nabo yitwa Mukandezi Emerita
yego
yashakaga nawe kwiha Imana abana nabo rero none abo bana bagezeyo ubunguwo wacu yaramumenye kuko abo nyirondoro
yego
aramwitaho rero akajya bamenya ubwo niyo foto niyo wayizanye muri 1997
hanyuma se uyu mwana wa muramukazi wawe yitwa nde
uwo mwana wa muramukazi wanjye rero amazina ye aranyuranye kuko anyuze mu biganza by'abantu benshi yaravutse nyina yitaba Imana amaze kumwita izina rimwe ryitwa Birori amusigira murumuna we yitwa Mukashari Angelique murumuna we nawe yamuhaye mubyara witwa Sofia Nyirantamari Ujanya na mali na wini wa mchichirija wa wazungu wa mwajirisi hizi na kukatara hizi amita na Ntakirutimana Jude noneho abo wazungu wangu amitie ize ilijana nabibwiwe na Emerita
ariko irya Ntakirutimana na charifiti
nago mbizi chote
ababikira Jisilini na Colombe ntibakiriho
Jisilini wangu yitabye Imana ariko Seri Colombe wangu arahari
None uyu nguyu wundi we w'umuvandimwe w'umuturanye ushakisha mbwira makuru yimbwira nawe yageze kukakira ati babajyaniye rimwe
Uwo rero ngiye na kiriho nimero za musaza we niwe mushobora kuzabaza iyi makuru zababwira amakuru ye neza nawe nyina yitabye Imana bamujyana ise niwe wamwitangiye
Urambwira ko mukuru we n'uyu nguyu karigya Tasiane
Yego
Muku ise yamwitangiye muhaye ndi yamuhaye bano babikira
yamuhaye bo babikira
icyo gihe abatanga yari mu nkambi yamutanze kubera ko adashobora kumurera birumvikana ko wawe yagiye kubera ko muramukazi wawe yaramaze kwitaba Imana uyu wundi we nabo yagiye kubera ubushobozi buke nta kirera afite
nyawe nyina yaramaze kwitaba Imana nawe
ariko se uko numvuje jutse aba babikira ikimwe na Emerita ko nduzi yakuzaniye ifoto ndavuga wambye yuko yitwa Mukandezi Emerita ntabwo yashoboye kugufasha kugira ngo mushobore kubaza ababikira niba haraga kurukabana afite iriya foto yaguhaye yakubye ko ndi wayimuhaye
ndese we yaje avugana nabo babikira yaje avugana nabo bakamune nabo bamuhaye foto na adresse z'icyo kigo we arazifite merite
bazizane Maria Odeta ndagushimiye cyane kuba wafashe uyu mwanya mbere nitwumvikanaga ariko ubu ngubu rwose bimeze neza aho ngaho ingondore ndumva ibyuma bisakaza amajwi bihagera neza ngaho rero ugira amahoro nkwifurije gutangira umwaka neza uzagire amahoro menshi
namwe rwose murakoze cyane Imana iba umugisha pepe utavangiye
yego urakoze cyane nawe ukugereho
n'ukuri rwose pe yego murakoze cyane
Agasaro kaburaga
tumaze kumenya ko abana bajyanwaga ku Kimihurura i Kigali bategereje koherezwa muri Canada aho barerwaga n'umukobwa witwa Mukandezi Emerita twaramushatse kugira ngo tumubaze amakuru y'abo bana yakomokaga ku musozi umwe na Ntakiruta Imana Jude atuye mu karere ka Nyarugenge i Kigali Ndi hano ku ijwi ry'Amerika nguhamagaye ngira ngo tuganire gato nukubera ko hari abana babiri bavuye mu kigo cy'ababikira de Notre Dame du Bon Conseil y'ibyumba banyura ku Kacyiru bajya muri Canada abo bana bambwiye yuko ubazi wabamenye ute mwahuriye hehe n'abo bana
abo bana nyine nanjye na
yego yego ku buryo uyu mwana w'umukobwa Vanessa uzabaho uramwibuka neza uramuzi hari ifoto bampaye mfite nayiguha ukareba iyo foto ariko bambwiye ko ari nawe wayibahaye navuganye n'uwitwa Bazizane Maria Odette bambwiye ko ari we wayibahaye nyine niba wari umuyobozi birumvikana hashize igihe kirekire ariko abenshi urabibuka cyane cyane nk'aba nkubaza uyu mubyeyi yambwiye ati Emerita twaravuganye ni nawe wampaye iyi foto yambwiye ko abo babikirana n'ubu bakivugana uko ari bamuhaye iyo foto y'abo bana ndumva abo bana ukiribuka ndetse hari umwe wagusanze ku Kacyiru uramumenye uyu muhungu witwa Ntakiruta Imana warebye ku myirondoro ye nawe ugomba kuba ukomoka muri ako karere uramumenya waba ubyibuka ibyo ngibyo yitwaga Jules ariko ababikira ngo mwamwise Yves uramwibuka waba uzi ukuntu yavuye mu Rwanda naho yagiye
ibyo kuva mu Rwanda ntabwo byabyiri ntabwo nabikubwira kuko twarabareraga abazungu nibo bamenyaga ngo bari kujya he nyine nari nanjye nari ndi kwiga ari ukugira ngo nzabashe kujya njyana nabo menye ngo bagiye ariko ntabwo nyine nari
nakabigezeho
ntabwo nari nakagezeho mu buryo bw'ukumenya ngo bagiye igihe nari nshinzwe ni ukubarera urwaye ninjyaba nk'umushinzwe yajya mu bitaro ninjyaba mu rwazaga nageze abo njyana kwiga nyine ba mishuri ariko baba barwaye naba nari mu kizama akaba ari njye kubarwaza urumva aho bajyaga ntabwo nabahamenyaga yenda gusa cyo ndi cyo nuko babaga arazi ubutse babaga bahawe umuntu
babaga
ntabwo nari kumenya ngo bahawe nde ariko ndabizi babaga bahawe umuntu niko babigezaga abana bajyanaga amafoto bakajyana muri Canada buri muntu wese ushaka umwana ngo ubutse akavuga ati ntubanyijemo uyu
yego
uwagire yire waje kuba yive impamvu nari yumuye
yego
yari umuri wari umwana wavuye mu muri zindi bize tetaga tegitere muye yo mambo lomba kumunyanya
yego none ababikira ukuntu bateguraga abana babohereza babashakira abantu babarera muri Canada byabaga ari ibintu bijyanye no gukorera ubushake no kuramira abo bana hari cyo hari inyungu mwakuragamo iyo mwatangaga umwana
ibyo byo ndabizi umwana bafataga bakanamushakira umurera umubyeyi cyangwa se undi muntu umuzanye yabaga yaguze ko adashoboye kumurera
yego
none ongewe akazi nari mfitewe kwari ukujya muri komini nkasaba ibyangombwa bigaragaza ko umubyeyi abyemeye wa mubyeyi akama wa mwana ba bazungu bakabona umumushakira umwaga
yego
ndetse witwa Jire njya kumuha iyo foto njya gupiha ifoto ababyeyi ba
urabyibuka rwose ubwawe warababwiye uti uyu mwana ntagende ntimuzongera kumubona ni mu murere ni mu mwiteho birabananira
rwose nabo nabibwiye nabasubiramo n'abantu twari duturanye nyirakuru w'umwana umwana yari umukobwa nyina rero umwana nyina yari amaze gupfa
yego
iyo foto nyishyira nyina rero nyina umubyaranye niyo uvuga ko ari umwuzukuru we
iyi foto y'uyu mwana mbona hano uyu Vanessa nuku yasaga nuku yanganaga ajyanwa muri Canada
Vanessa we ntabwo ngiye ukoni uko ndi kutubwira neje
ura ujire
ni ari
yego
ari Vanessa ntabwo ngiye
nta yandi makuru wongiye kumenya ntabwo wongiye kuvugana n'ababikira ba bishikutini
bari badushinzwe umukuru wabo yarapfuye yitwaga Mukuru
yego
ndetse n'amazi gusa ntayandi makuru mazima ngiye kubona
nta gakuru ka Sori Colombe waba ufite
Corona ashize nk'imyaka nk'itatu haza makuru gusa mbere y'iyo myaka nko muri iyo myaka itatu twarandikiranaga ariko nyuma yaho nimero naje kuyicisha mu mice n'ubundi twavuganaga no kuri telefone nari mfite iyo nimero ari yo kuri mokoze abakongeye kuvuga ariko aho tunavuganiye muri iyo myaka yambwiraga ko ataza amakuru yabo yambwiraga yabo babikira abandi b'abazungu kambwira ati witwa gucyara aho witwa gucyara yararwaye ariko abana akambwira ko atazi atongeye kumenya aho babajyanye n'amakuru yabo
Hagati aho twahamagaye muri Canada dushaka ababikira bo mu muryango wa Notre Dame du Bon Pasteur ariko tuyobera mu muryango witwa Institut Notre Dame du Bon Pasteur uri mu mujyi wa Montréal baratwakiriye batubwira ko mama Giseline wa habaga yitabye Imana ariko ko batigeze bagira mama Colombe nakomeje kubabaza bambwira ko nashakira mu mujyi wa Chicoutimi koko mpamagaye nsanga abo babikira babaye mu Rwanda barahari ntegereje kuganira na Sœur Colombe ngo numve icyo yibuka hagati aho dusubire I Kigali mu Rwanda tumenye uko abo bana boherezwaga hanze mu Kandezi niwe warushinzwe kubategura
urabona
yego
imbere yayo hari akazu ka hari kare kare nshobora kuba hari narabonye baragatse bisimbize kuko nanye mba hani Kigali
yego
ntabwo nkaca kenshi ariko nshobora kuba baragatse ariko karu ikiko w'ikirenga ngirawo
ndahibuka
hari akazi niko twabaga hari kare icumbi rya ryabo rya gute kore no tuzame bivo kose
iryo cumbi rika ryo ryanyuragamo abo bana mbese mwari mbeze nk'uruganda
niho twareraga abo bana tugasaha cyo
none ugeregeje kwibuka abana mwari mufite icyo gihe bari nk'abangahe muri 94 mu kwezi kwa mbere 94 mwari mufite nk'abana bangana iki abana bane
yatangiye dufite nk'abana nk'umunani kimwe gutyo ariko 94 yabaye isigaranye nk'abana nka bane ari nabo bajyanye nabo
bazungu none se mu gihe wahamaze nk'abana mwohereje bavuye mu Rwanda bahabwa ababyeyi hanze baragera nko kuri bangaye
mu gihe nahamaze imyaka kimwe itanu kugira ngo bohereje abana bagera nko muri 20
muri 20 bose bajyanwa muri Canada
kandi boherezwa muri imiryango y'abantu abo bantu nibo boherezaga nyine umwana niba yaragendaga yipfa amazina y'abanyarwanda n'impamvu no kubamenya bigoye umwana niba yipfa nta kiruta imana jire n'urugero yayitwaga yipfa yenda Georges Dibor n'urugero Georges Dibor akaba ari we uzamujyana uyu
yigeze kuba jibe ariko se ive ni irindi ryari irihe ndashaka irindi
zina narindi zina ni ubuka ryaho yagiye
none se ive si umubyeyi we ive ubwo ni umubyeyi we
niba atari ive izina ry'umubyeyi wo muri Canada ashobora kuba ari jire cyangwa ive ayo mazina yombi hari irya ayo yo muri Canada bohereje
nasanze ku mwana yitwaga Ntakiruta Imana Jules ariko ageze iwanyu mu mwita Yves ndashaka rero kumenya mfite impungenge kubera icyo ari rimwe yaba hariho akandi kamwe nabi byari
kumva ntabwo ari rimwe ahubwo ni uko iryo
nibyo wibuka
ariko ntabwo nta mwana wari ufite izina niba yitwa iryiriranyenye yitwaga iryirinyarwanda
nta wundi mwana muri abo bari bahari muri 94 wibukira amazina yombi n'umwe
umwana niwuka wagiye mbere yitwa Magari ababyeyi be bigeze bavugana nawe ntabwo nzi umuntu wari wabahuje ariko batanga umwana nawe ntabwo ashaka kumenyana n'iwabo ari nabahuje n'abahuje n'umuntu yemba ko yaba azi aho Magari noneho Magari baramushaka baranamubona ariko noneho ngo batanga we akababwira ko adashaka kubamenya aho yaba ahora aho nyine ahandi adashaka kubamenya aho yavuye adashaka kubamenya mu Rwanda niyo mpamvu iriya politiki yo mu Rwanda nayo ishyigikiye yo kutavana n'abanyarwanda mu Rwanda iyo babajyanaga ijambo urumva babaga babahaye andi mazina asobanura ko niba afite umwana w'umuzungu wa mwana w'umwirabura azagenda amwereke ko ari umwana we wa kane bitume rero akura azi ko abo babyeyi nubwo badasa ariko nibo babyeyi biragoye rero kuzamwumvisha ko hari undi mubyeyi bahuje urugo nabo bantu bari babereye nyine wamenya ko bari babishyigikiye ntabwo bashakaga kujyana umwana urengeje imyaka itanu umwaka umwana ufite imyaka itanu ntibamufate
hariho itegeko rivuga yuko unsobanura neza tubyumve hariho itegeko rivuga ko umwana urengeje imyaka 5 adashobora guhabwa abandi babyeyi.
Umwana ufite imyaka 5 baramureraga hariya aho ngaho wakana nyina we na n'umwishuri ariko akagumakanana n'ababyeyi b'umwana. Ibyo bavuze ko ari ibiruko bitazaborohera kumwumvisha ko atavuka avuka muri Kanada. Yagezaga nk'imyaka 8 bakamuha ababyeyi be. Wabandi bavuga bavuga ko batamushoboye. Bakabahamagara bakabwira ati noneho tugejeje urabona ko noneho ari ahantu heza ubutungane ntimwagerageza. Abanyarwanda urabizi ko tugenda twikunda bavuga bati umwana twamusanze ari ariyo arwaye bwake afite imyaka 5 none turabona asigara afite ashobora akagerekani karindwi yashobora no kuragira ihene bati nta kibazo nimumudushire umwana bakafatiriza mu muryango wacu.
Madame Emerita Mukandenzi, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udusobanurire abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga, uko ibyo byo kujyana abana muri Canada byagendaga, wabikozemo igihe warabareze abo bana n'ababikira urabazi, ndetse na bazizane wakumpaye watumye nkugeraho kugira ngo udufashe kubona abana yashakisha, ubu nawe azakuramo amakuru azamufasha kumva no gutegereza kuyenda yazabona abo bana ashakisha. Ngaho rero urakoze cyane, uyu mwanya ni ingirakamaro kubumva ijwi rya Amerika, cyane cyane kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije umugoroba mwiza.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwihariko wa muri sanga muri benshi mutwandikira muri mu Burundi, tugafatanya urugendo rwo gushaka abanyu mwabuze, dore ko mukurikira radio ijwi rya Amerika muri benshi kandi mu buryo tuba tutaje neza. Biradushimisha cyane iyo mutubwiye ko hari ibiganiro byacu mukunda, mukadusobanurira n'uburyo mubyumva kandi mubikundisha n'abandi. Hari umutama witwa Jacques Ntakirutimana ari muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, yifuje ko namuhamagara ambwira ko ijwi rya Amerika ariyo radio bumva muri iyo ntara ya Kirundo kuko nta yindi hagera, kandi ashima imbaraga z'Imana mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Sawa, nagize mwiriwe nyakubahwa.
Komera, wowe uri mu iyihe ntara?
Ndi mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe.
Irindi zina ryawe ni irihe none? Nkunzimana Jacques, rero washatse kunsuhuza, washatse kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ndakwakiriye aho ngaho mu ntara ya Kirundo. Mumeze mute?
Nyakirundo cyane nama ndakumva mu cyose ku gihe Amerika.
Yego.
Ndashimye cyane kuganiriye nawe.
Nanjye biranshimishije kandi nkwifurije umwaka mwiza uzawugiremo amahoro menshi.
Urakoze cyane, nawe ndakwifurije umwaka mwiza mushasha.
Yego yego. None hari umuntu wawe mwaburanye ushakisha?
Abantu nabuta ahubwo gusa byaranezereje kuko urondorera abantu bafashe ingorane ukabafasha.
Yego
yego.
Aho ngaho mu ntara ya Kirundo muratwumva neza, buri munsi ijwi rya Amerika murarifata neza neza? Yego. Rwose muzajye mukomeza mwumve ijwi rya Amerika, tugerageza kubashakira amakuru abanezeza, amakuru ayunguruye, amakuru meza muba mwifuza, kandi tukabaha ijambo kugira ngo mugire namwe icyo muvuga. Nk'ubu ngubu nawe ndaguhamagaye kugira ngo tuganire hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kubera ko umbwiye ko ari ikiganiro ukunda cyane. Yego, ugize neza rero ngaho Jacques Nkunzimana, ndagushimiye cyane, ukomeze ugira amahoro, kandi nongere nkwifurize kuzagira umwaka mwiza uzahinge weze.
Agasaro Kaburaga karabonetse.
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje. Mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 4 6 nongere nyibasubiriremo ni 001 202 7 4 6 4 6 naho ubutaha ikintu kiganiro agasaro kaburaga mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.